takuseka no kuseka.
Mac Henry,
that's my
Henry. See the sample master blaster dancer and taking over.
Slap Python.
Exclusive ZambiaTunes.com.
Ni wewe mutemwe kwa wangi. Oh yes my baby. Ni wewe kata kwa wana umbi. You are my love.
Wewe ndanda kumutima wadi ula meka.
Ni wewe kwa wangi.
Wewe kasua kumutima wadi ula sanika.
Oh yes my baby.
Ni wewe mesi.
Mangarita my lover, why don't you inga finishi na rufyanya? Twari tosha, twari rwabusha baby, twari amana. Iwe niwe my super savana.
Kena teki fia vana, ha.
Iwe niwe niwe super savana. Awa kwena wari nsendela na umutima. Nakuchi devi baby, awa kwena nalikute mwa. You are my lovey. Ni wewe mutemwe kwa wangi. Oh yes my baby. Ni wewe kata kwa bana umbi. You are my lovey.
Ni wewe ndanda kumutima wangi ula meka.
Ni wewe mutemwe kwa wangi.
Ni wewe kasua kumutima wangi ula sanika. You are my friend, girl. I really promise to love you to the end. Ah, kuye wina niwe weka nikonda the one me a confiding. Ah, the girl you make me feel so nice. I am ready to pay the price. Girl, you much tastier than the chicken and rice. Oh, oh, you one in a million, baby. Hey, hey, you are my friend, ah. Yes, you are my friend in need, ah. Hey, you are my friend, ah. That's why me I love you in need, ah.
Princess, umutima wandi, a witness. Kakumana, baby, oh. Ganesha webo fipangila. Neratuma kafoni. Wale asuka fiole vilo. Numa ino sita fiari pena. Dawa mbona uyoru vilo. Elo shae, paka unje veti shinka. Usa fiari pua, paka unje veti shinka. My wandi,
you are my lovey. Ni wewe mutemwe kwa wangi, yeah. Oh yes my baby. Ni wewe kata kwa bana umbi, yeah. You are my love.
Ni wewe ndanda kumutima wangi ula meka.
Ni wewe mutemwe kwa wangi.
Ni wewe kasua kumutima wangi ula sanika.
Oh yes my baby.
Ni wewe mesi. Ni wewe ino
kata kwa bana umbi.
Chamabunde,
that's McKinley.
Igwe, mwanaume.
Steve Rock, exclusive from ZambiaTunes.com.